맞추가 괜히
헤이
That you be
Show them you a biggie boy Maonyeshe siji wezi kwako niko hoi Kwenye sekta ya mapenzi baby haupoi You make me feel ooh-la-la Nichizishe niwe goi-goi Nipeleke nirudishe niwe wakotoi Nilekeze niambrishe kwako sichomoi You make me feel ooh-la-la Puppet michezo ya mito Na kuita daddy na kuita babito Tupo karibu sufuria na jiko Weka lambi wako mwajiko Ding ding dong, moyo wangu ding dong Yani kwa kasi ya dunda mapigo I wanna sing you a song, hear this song I wanna make this your favorite song
Saka moyo kana kwa gaka makame pigwa na shoti ulivyo mtamu kama chokoleti nikilamba na imba
ulala
wewe mzuri kama dori yeti kila nikikona na imba
ulala
naona simba ka yuko London kule DM tampiga nyundo na nyumbani neka swimming pool si unapenda kuogelea wewe mtoto kama tanga manuka toka majini jini Koka shanga, si banduki ushani piga pin
Ulala Ding ding dong, moyo wangu ding dong Yani kwa kasi ya dunda mapigo I wanna sing you a song, hear this song I wanna make this your favorite song
Ulala